heesta waxay idinku wada heesi doonaa
axmed gacaytihiisi
iyo sahrayr.
Thank you. Thank you.